Sounds the beats.
Baby shark to do do, baby shark to do. Anything you want, I go do do. Baby I go do do, baby I go do. Unalivanya na jisi mtoto. Baby shark to do do, baby shark to do. Anything you want, I go do do. Baby I go do do, baby I go do do. Bila wezi lali, hata kwa pirito. Moyo wangu chali, ni bebe ni bebe. Tulia, lia, tulia. Nikuza kidogo na lala, lala, lala. Kini wacha baby ni tulia, lia, lia. Sababu nisha kupenda sana, sana. Mnafiki, hayo tabia ya ibilisi. Nitakuwa na pretendi, haina maana niende. Wakati wewe wanitosheleza, haina maana niende kwingine. Wakati wewe unanibembeleza, jameni umeniweza mpenzi. Kila mara nakuwaza, jameni umeniloga mpenzi. We mia kwa mia nakupenda.
Anything you want, I go do.